MalawiMusic.com. Nyimbo za Chimalawi.
Na takala po kumita kete, taenda po amali seche. Lord, you blessed my heart, so you blessed my heart, so takuna po mimba chete chete, moyo utalimba dwe dwe dwe. You blessed my heart, so Lord, you blessed my heart, so Yahweh, Yahweh. Thank you, Yahweh. Yahweh. Mungu ibariki azu yangu, yeah. Azu yangu, azu yangu, ibariki azu yangu. Umefanya njia katika maisha yangu na umenipa majukumu. Bless my heart, Yahweh, bless my heart. Chimi mimkopeshaji kwa Jehova, kwa maana amefanya hivyo sana kwa ajili yangu, yeah. Bless my heart. What shall I render to Jehovah? You bless my heart, you bless my heart, Yahweh.
Music.com.